Husikia sauti ya mfalme. Hey, sauti ya damu. Sauti ya Bonyi Papa J. Hey, King of Kings. Baba Kesi. Daniel Max.
Salamu. Nani salamu
mago magonga binyime kiwinyo ngani lolopa kiwinyo ngani kakara kiwinyo matu pesana enda kuboria o nyango tonda kuboria tonda kuboria o kanga chief marwang tonda kuboria tonda kuboria o kanga ke marwang tonda kuboria ubela maenda lo aila uri nyar minare chuna ati jogo siepe Nimaendalo aila uri nyar minare chuna ati jogo siepe Siepe na mana iro nikore Sanikora jo kupengelesa Kupengelesa uri muyu mudi nikanye Tona maria kubare rongo Urusko iko ja uyoma Udi kuru yoma kunya Mujogo koro opio tibna Opio ura se kukanyara Mami Tsunami ye opio urlewa Opio ura se kukanyara Danoria ura lego Dan ura lego siarala Danoria ura lego Mapensi ya nangos Jameni simu bala Osimu Jameni simu bala Osimu Katenganisha watu wawili waliopendana Katenganisha watu wawili waliopendana Katenganisha mama na baba waliopendana Imiaribu lile ndoa iliyofungwa na pasta kanisani Na uko Nairobi Yua jivijari na chali mwingine Simu Nangos Yua nidanganya uko Mombasa Na uko Kisumu Lake Victoria Yua lazamaki na mazi mwingine O simu Oh Nangos Ndugu zangu simu Muna Na mtangu rujina gero simu na kamibake nube Wasta uchimu Nimoja jeri urosumu
Sauti ya Kenya Ndoro utadhani supu
moya ngomwana miluma kianga mudie miluma kianga moya ngomwana neka ko wondo nyako cha molotobie karo onge nungo neka ko wondo wuchande monya okongo ebato onge kata simba wuduluo kiyolulon wuduluo kiyolulon mipango ipango maber ipango punyo nyati ninyake university karo toko nyimi yudulon tosama yudulon mipango ni oketoren iwe opunyo nyati ninyake university ikapesa geti nyume bang idwaro chamo kuong iluongo kong achiel ya pili ongeza pombe na ya tatu kata kiu akoma bukoro miwinyewa indo jomi yudeba ibuko luongo kuong ni moja moja kila mutu mbili mbili kila mutu na kwa mademu sita tano ibuko loko nying ejoma luongi ni mujumbe mangeny kimago pesa lono ejoma uongi kanzila emato kichamo pesa lono ejoma luongi ni gavana tubi kimago pesa lono Osiepe, osiepe na maske idala sani kora chogo super collect. Tutoni yere osiepa jaka diana juma konya kaya tumolayo. Tawani kore riko osiepa jaka diana juma konya kaya ngomolayo. Tujeri yere jaki sumu nyera tujamari epo konya ya. Uche osiepa ujo suba uche ujo suba mene johaya. Idonge chuna kora chogo osiepna achogo modern bare dongo. Modern osiepna ujo suba. Konya kaja tumolayo so ya pedia mina chiri in kanya lokoko iroga garayo mina neto kai wojo so banya kwar nyandege adoko moda an kora doko soja donga mariye ya mama kai dot ere kora chogo uma uma kai dot usip nane ochien kiyan mama chien kiyan echien kiyan nyati wa chien kiyan kitimo maber Iti mone ino uon Eti gida, eti gida, eti gida, eti gida, eti gida Kamata wako, kamata, kamata wako, kamata mrembo Mapesi ya simu, ndugu sangu nangos Yo Kenya Nangos Mama FB Villana FB Warimbo FB Mapenzi Digital Wana Kenya Digital Mambo yote cyber Love cyber Biashara cyber Kila kitu WhatsApp Sisahau Twitter ZSK Twitter Wana Super Digital Wana Super Digital, Odero Digital, Ucheng Digital, Hata Cherry Digital, Tuni Digital, Kesi Digital, Ani Mambo FB, Wana Kenya FB, Lawi FB, Nadia Elran Records. Salamu kwake Lavi and Technician Moa Mambo FB Wana Kenya FB Busia FB Wa Mombasa FB Kila kitu FB Uongozi Digital Wa Kenya Digital Kila mtu Digital